Uzuri na tabasamu, mejaliwa nidhamu, awa wataisoma namba, awa mekwa imapema, mapema.
Asali we
seondo kikoso nisame kuachana so mchongo acha nkupendele pango nkuchapishe penzi liendele lisipote awa tushavuka boda mapenzi toko mbali tulianzaga muda wapolo sema utani penzi lisha nogaga wendo wangu wa ubani, wendo wangu wa ubani. Oh,
asali we, mie kwako sielewi. Oh, 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 matamu we, yeah.
Ya kwako mapenzi. I'm in love, I'm in love.